kuzira kamara ikigalira isi yakondine ikali mwana mbono Tumunda kuseni na lima Bachungo chazimu wafaka voli umupaka maupunda na gana na lima Munga chai nisi funi Kataka mboka mbaka mbaka mbose na
Shut up.